buvunanyizibwa ku bigezo mu ggwanga Uganda kya Uganda National Examinations Board UNEB. Olwaleero kiteeseteese okufulumya ebibuuzo by'abayizi era ebyo ebyava mu bibuuzo by'abayizi abaatuula omwaka oguwedde ogwa 2025. Okusinziira ku nteekateeka y'ekitongole kino kya UNEB, ebibuuzo byabwe bigenda kufulumizibwa olunaku lwaleero ku ssaawa 5 ez'okumakya. Okusinziira ku kitongole kino ekya UNEB, kyeyongedde okukinoganya nti enteekateeka eno yaakubumbujjira mu maka g'obwa pulezidenti agasangibwa mu bitundu eby'e Nakasero, era nga minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kataha Museveni yasuubira okukulemberamu enteekateeka eno. Abayizi abawerera ddala 23,325 be baatuula ebibuuzo bino ebyakamaliriza ekibiina ekyokuna ebyo bya siniya eyokuna, nga bino baabituulira mu bifo ebyenjawulo byonna okwetooloola eggwanga Uganda. Uganda National Examinations Board UNEB eyongera okutegeeza nti kaakano era okusinziira ku bibuuzo by'abayizi bano bamaze okubyekkaanya obulungi awamu n'okweggonjola buli nsobi zonna ezibibaddemu, nga balaba nti ke kaseera ebibuuzo bino bifulumizibwa olunaku lwaleero. Bino bijjidde mu kiseera nga ne ssabbiiti entono ennyo ze twakakuba amabega oba ssabbiiti ewedde, era ekitongole kye kimu ekya UNEB kyafulumya ebyava mu bibuuzo by'abayizi ab'ekibiina eky'omusanvu abaatuula omwaka ogw'edde ogwa 2025, ng'ebibuuzo byabwe byakamalizo nabyo byafulumizibwa. Omumyuka asooka owa ssaabaminisita